Nsula mungeto silwa kuwanti chanyagara na yatembera kwato wensanyara Nsula maluma silwa kuwanti chanyagara na yatembera Embera kwato wensanyara Nsula mungeto silwa kuwanti chanyagara na yatembera kwato wensanyara Nsula maluma silwa kuwanti chanyagara Atembera, embera, kweto wentwalanze, emisomo jola wano twasoma, naye emirimu twagiwenjajabula, kyuka bwe tusalawo okukagoba, bannamateeka ne batusanyala, batuwenjanganja ba sitwiti ku sitwiti dipo ku dipo boyi. Chibuka bakunyeresa uwansi kutaka mumakati ne mumbanga bakutafuta paka kulinyisa jafanga bakupepeta ne babijoteka ne bakuteka kemisango nga towoza natunulira Rastafarian in a decent confusion destination in a revolting laughter Priscilla yeah. Nsula mungeto silwa kuwanti chanyagara na yatembera kwato wensanyara Nsula maluma silwa kuwanti chanyagara na yatembera embera kwato wensanyara Nsula mungeto silwa kuwanti chanyagara na yatembera kwato wensanyara Nsula maluma silwa kuwanti chanyagara na yatembera Embera Bamami bomusanya Basigalayo Bambi abasinga Ebyobulamu byagotana Abasubuza emisolo gyayitirira Kyokka gye bayitira amakubo gambwa Sente zangu tebazirya nadda School fees yeyongedde Abaana b'abanaku abaaya tebakyasoma Kyokka be bazaala basiba kunnyonyi ku sente z'amuwi w'omusala basiba makubo pate For God of my country bagisazaamu For God of this time I call gye batambulirakabo embera
Government Bombo Clutch. Yayami. This is your Elico General. Dr. Bombage. Rasta Dover Pants Jelfin. Yo, Dr. Bombage. This is Problem Day. On the radio.